Yeah.
Episode 19, Miss Bali.
Abantu banomona masthandana, eh. Bahlale bajabula masixabana, eh. Bayakhuluma abantu, yana. Ngicela ungenzele into eyodwa ngibheke. Abantu banomona masithandana, bayakhuluma abantu, ithi bheka mina ngedwa. Cela ubheke mina ngedwa, bengifuna ubheke mina ngedwa.
Ngikhuluma noSpaki, ngizothumela umalume, ngicela uvume ngikushade emili bebathe. Abanomona babheke, bafuna uthando lwethu luphele. Yebela mvume, ayazi sicele imvume, mhla siqala ukuthandana. Ngicela ubheke mina ngedwa. Ubo wami ngedwa, nani ngifuna wena wedwa. Wena uyovusela mekhaya.
Mama bayakhuluma,
bayakhuluma abantu,
yanabanake mama.
Ngicela ungenzele into eyodwa ngibheke. Abantu banomona masithandana, bayakhuluma abantu, ngizibheka mina ngedwa. Tell me, Kala uba yake labo monase, istala sedu slokus pelese. Mina na we baby slokus bambene, zofake na netos vele stradele. Bega mina ngedwa, talo tande mina ngedwa. Mina nzogus MC, stuke sponin tewa zanga kids. Ima bedla, upiswe numpotla. Ay kutin senge imiti, uyezo ya.
Mama bayakhuluma
abantu banomona masithandana,
uyabanake mama.
Bahlale bajabula masixabana, bayakhuluma abantu, yana. Ngicela ungenzele into eyodwa ngibheke. Abantu banomona masithandana, bayakhuluma abantu, ithi bheka mina. Fui no peguei.